Oiro mwiji watotia ninafogo Savise vikabye nywa shell na toto
Brian Beats
Oope
Simbule motoka tutandike Tolinya kucha wakate serengete Kalava kafe kavugendi Balite wakavukira nekazikira Katonda ya mpimanga tonda Ngatani zantika yekwe Katiku wagia na wikanya Opata kwa wanga dununde lambula site Oido wenji watotia ninafogo Savise vikabye nywa shell na toto Kuwagia na wikanya Opata kwa wanga nuru